kadi sangare mo hakke duubi sappo e joyi na jeeya wasulu ko golla wali dende goto bomako o mi haala golleji di watta nyande fufdi
mi woni kaybo sukaabe mide lotabe mide hokkabe ko be nyaama be yimbe nayon urbe fu fandude e mabbe hitani kan e duubi didi woni min jeeyi haybudebe min jeeyi waytilde kushngaji mabbe di so min tilke dum fu so min lawya kaaki
hono kanko kadi o eweni kewi surbaɓe golloɓe le galleji iwde kay yottade Bamako jamarane hulti wiide darande ɓeɗo golloɓe le galleji famɗa
satu so mbiɗe jahale saare min jiiɗa naɓɓude sukaɓeɓe wajiri kina golloɓe heddoɗo haybaɓe fade amen wartude darde mabɓe ka ana mawni sanne ni galle golloɓeɓe ka no mi nangirta ɗum en ni sukaɓe amen du noon mi nangirta ɗum en minen ñandata miɗe cawraɓe soɓe ñawi miɗen kokkaɓe passe mabɓe soɓe jiɗɗi faɓe
fayso hultan wiide golleji le galle yata fe caggal ɓeɗo surbaɓe ɗum haɗali patron e mabɓe yogaɓe hultinde metti fewde e mabɓe hono kanko madame Fatima Kane o
golloɓe ñalawma goto tan ɓe ɓoma kaake mabɓe ɓe mbiya kamɓe ka ɓe bitti tawina a ɓannoɓe fa ɓe gollene lebbi tati na ɗum lebbi jeegom ɓe domata ɗum feyi ñande wotere tan ɓe gara ɓe ɓotta kaake mabɓe fuu ɓe mbiye hay dokkaɓe kalsi koɓe gollanima ko ɓe jaaha e haaji mabɓe won woɓɓe du ɓe jaɓata golle feyi jiɓɓe kalsi
Elle veut rien faire. Elle va avoir l'argent facilement.
Rewbe gaaw les halidi ndi ndardi hono rojo mabbe rewbe munyal e sawrade sabbe hulti wiide be do surbaabe ko gollato ko na heewi sanne.
Ce n'est que nous
gollobe sukaabe amen jaltube fa dayen ko heboyi golle fu ko wattele galle atawan kambe dardi hen e be ngada fu lewru fu no haani ka be do sukaabe rewbe an haani hokkede njojji mu en saatu rewbe ardi be le galleji di yoppambe wadde golleji ko wana fi golle mabbe hono socure gawra to worɓe mabɓe walta na ɗum wonnande worɓe mabɓe ndiyam paloto
fedde daranide hakkeji ɓeɗo golloɓe ley galleji ɓe addat goto e pelle daraniɗe hakkeji mabɓe e wi hoorejo nde ɗo fedde Diallo Sitam Fufana imadaraji kewɗi gaɗama yalla ɓeɗo golloɓe ɓe no hewta hakkeji mabɓe
kannanmi arande golloɓe ni woni ɓe cinno sanne e golle mabɓe o saabi ɗum tan wawi rendeɓe kamɓe e hoore ɗiɗoɓal muɗum du no waɗa noddango fewde e yimɓelle ɓuroɓe ele brus suji ɗi kaltanamen duuɓi ɗi sukaɓeɓe ɓeɓe nildirtamin warde fa gollaɓe warta saabi suka debbo ana hani jangguinede tafon fade muɗum niltirede warde nde galluje mawɓe
micitan wiide oɗo wattu ndungu hewɓe ɓeɗo surbaɓe golloɓe ɓe ho tan faabuyade saraɓe mabɓe e ley golle guese alhaali laatiɗo mette mawde yimɓe galleji ɗiɓe gollata e muɗum